Jagalo sanyuke ngonda bie Kubanga zemba mwevi nyufu Navalieri baite Njokenga banyenga mumulia Kukora bampe kukakakati Nakapavululi basebo Bantu miembala we mwena Timu nkume nyomu sanyu Manyabe kakobwe bandava Bajaganyane batane nkoko Mwate no jetuba Tubera mukufa kwenyini Lunondi kubachara bakulu Mwabatulu dene musuko buwala Nusembere tulwa nolutalo Na babafuma babagali Bano banyiza babafuma Ngatebe baba tusawe muli Neba ozo yosi mwagala Wache mbere kwezi fuse sapatu Na yesebo kwe tata babafuma Chame jibali munga chikulu Bowano wama vera matutu Zenda bama lenge genyini Abama vera makulu Bebafu manti sapatu Musemberemba wane babalabi Mbamu manye bifomu vera masanyu Buno wama vera matutu Unyiza beka jule mmele Yonaka jireta yakona Ante mkute buziti haba kutale Wali wenkole netutami Ululabe bere kweri kuda oluba Nemumu tambu zango mubi Mumule kaba mwagala fatumanyi Mumule ngele rufuko lutalo Kalabe noweka uwe sapatu Neke menya menya tukakali Mumu kade kuwa swate kuruno Gwetate yera vango muwele Olita nakuitanti mwagale Lindo buta naba mkubo Enkole yoyeba wambi obuwele Zekwe sikwane simunyega Newambita kosifu natima Manyali naba mulinze mubunji Teri saize kwa ukatale Ogeza nyoka kuzala kwa fuma Nejeje oba kazi bakulu Bali naba wano mubina Wono kwa jerega wanzala pili Ye mwanigwe mwagala mwantabula Oli waita ona ata kunyega Umukade kwe chusa mumpisa Dojo kufuna bakwagala Kwa waita ona lina kubina Nemumu tambu zango mubi Labo umukade wali nebina Atena ataka ina mumufuma Wama banyabe chibafumia Babati yako kuledi jemuli Babika kumaduke njini Mbuma la Kenya mumpe kumba Ebele lieli kude kwesebo Nganombo zebirunji veliri Obude mbu jano ebuli Paka atelu mbu kesango temia Na yeka mbenye yonga visatu Kuruange vimpanya wakulu Ebele lie munyo mele kulu Kula genti nino chama chikulu Obude wewewe robo mpeo Muno nalikusula kutama Dewe buvero bwempeo Muno nalikusula kutama Wamato julira bulangiti Yale achirabieke chanyambe Ye mubuliri omutalipiro Bero liezizikano nyumirwa Ngalwachi siganza wakulu Wamamu bongereno banyabo Nebugu mwedi suko unji Nalikujisa Antito julira bulangiti Yale achirabieke chanyambe
Abama vera makulu Mwe mchute chikoko, mwe yongere kuoveza mele Habali ayo tuatekete chimuli Habama vera makuru Mwe mchute chikoko, mwe yongere kuoveza mele Habali ayo tuatekete chimuli
Ani agabo ye chikoko Mwolo jere sebo Tafaba vera mututu tulabewe vata chituari chikopu Yefu gamba betutu Mwembanze nyumizanze kakati Obude mbuja wanowe huli Nembu kesango temia Kanyumie yonga visatu Obanga bibidi Obachi mchiti Chokanga chikuru Mbwabanga jie kati urugoye No lirengere tutu Kisumuzo kubachi mchiti Serefunge saza Abo uvero ututu Mwe mkute chikoku Mwe yongero kubobe zemere Fabali ayoto ategede jimuli Abo uvero ututu Muwe kumikono Muwe babarabe Fabagala kumatutu Abo uvero ututu Mwe mkute chikoku Mwe yongero kubobe zemere Fabali ayoto ategede jimuli
Sinaluba, kujala wongu olaba ngo mkulu Zenda babu zeko chiziko Ya singo wongu kulu wa bizibu nga byakususa obungi nali kukonya mu kutumpola genda okulaba mulala makubye mukulu newe muba mukubo bw'alaba tojja okuyisa yeefunza n'ofuna ekkubo woyitawo newe wagaba osobola naye buno buno bwakalaba mukubo kegaziyanalaga ebbina so nga kyeggaziya mu kkubo ze nkola eyo yannema siginyumirwa kutute ku mupiira mu ssanyu n'ettiimu gyennimungi owagira n'entema n'obuutika ettama fayinda kinze n'atazaakira nze nakooye obuwala nagomye kukennasanga emukono ng'emutwagizannyako ggolu bbiri mangu ago nekawaana matayo mbondaze omukwano mukulu mu basajja be nnaakafuna mbugwe ne matayo naye ate matayo yaakira kyansimbye omutwe bassebo kyenva ŋŋamba omukulu kale ebintu bwe bityo tabyogera akuwaana kimu bw'omanya essanyu ab'amabeera amakulu wamma mudigidde babalabe ŋambye mukyakale babalabe kale mudigidde babalabe
ab'amabeera amakulu mwe mututte ekikopo mweyongere kuwoobeza mmere abalyayo twategedde kye muli ab'amabeera amakulu mwe mututte ekikopo mweyongere kuwoobeza mmere abalyayo twategedde kye muli
njagala nfundikire nayo yize byennombozza ebintu bikulu nampulira zibisi mwagala nze akwata ebyange gwe mbamu essuubi bandi dorini ow'ebbere ttutu isa zaalaga waakyunga abaami katugwere mu kyama ky'abalya abaamanyi omwami nti kintu kikulu nze buno obuto bwansobera fene tamusosola nga amukuwa n'okwata mu masanda olw'ettutu nga gweyamumpadde otunudde ebbali naye ate oli kyama ky'abalya muwula akuwaagulinga gwa bebi ne bw'ogumuddizaawo wennyini naye kennyini agukwata asiimye o
ab'amabeera amakulu mwe mututte ekikopo mweyongere kuwoobeza mmere abalyayo twategedde kye muli ab'amabeera amakulu mwe mututte ekikopo mweyongere